siba kuwange nange mbuda buda uli kwenga mbako tagana na yake rande kao wae uli kwenda kanye kataja na yevi ange babiria obabia chikatu nazi sonda sante nsensa zokere mama Omusajja nyambala bulungi nnyo very smart Omwenge n'engula fulu era n'omungi ne betikka Chaya abaweereza ne bakasya ne benywera Ku Saturday nyama etokera n'ebigenderako Weekend filimu ezina mmotoka n'ekubako betu Abisanyizo kwekyo si kyebaka Nyanga fuka lwebuka We mukwata ko huyo wakuru afuka kawocholo Olunga tulimala kediro Tuto wa manju Tuto mbitoke Tuto mulumonde Tuto mulusakazi Tuto mimwanyi Kwanga na kwanga Kakoko kakore Kwanga na kwanga Chibuka kabuke Kwanga na kwanga Watu kabikole Wanga na kwanga Akufundiro mkwe
Saturday, get to Alagana.